nagumye womube mikwano ebibyanna birizi bifa mu buddu katonda yankola mu mwebaza oyo munda namugereka sibyakusaaga ayantumisa kulekeno mbakyala nange kwekuzimbuka tubatawaali wanyumirwa kubyanyumye mukama wange amatumu gandege kano kalindi byenjogera byangwako wano mu buddu ku kyalo kya bogeyo webuzaale ensikuko omunyumi omwagala omulungi otendereza ku lediyo mbatuse kaakati owempa onsaba oginyweze nammwe ab'amacupa temwesegenya soke mbatereko oluvannyuma awo ku mwana alamaganga busamaavu soke bakyala nabawula abo babasanya ngwanga sibyakusaaga jagala owulire ennyoze wenatuuka wekengere wonyuva mu kusaaga lunaku lwalirwakunawuliriza ggwe tukola jalumbe mu masaka eyo keera keekakukiwuliriza ggwe akatuubagiro sitaani wa buyinza bwe bwaziba n'ennyuunya akasiisira awo n'ayabulwa bamuwasa naye muleete katonda n'akwatirako nfunye omutiini weba mmotoka kiika kya siteeti nembalulayo gayoga kasiisira awo ebeebula ttaanu ntandika omucyuzi eno ne bankowoola nnyo mu ddoboozi nayita ku lwankwala bakyala ba kabinyo y'omugole yanninda kasiisira awo anaalaba nkumonguli akakoonya yuuyo omuntu ayagenda ku bbiri kitundu genda okwekkaanya omwenda gwa kakoona emmutima n'akimanya nti ze nakiina so nali nkakasa katonda yeyayamba omugo gw'entaana nnaagusambako ndi we najja ekigero nnyanfa weerulyawo omwami awuliriza nsaba okikwate abakazi obategeere nti baakabinyo banyoonya yalwaleero si byakusaagamu balina n'emitege gisukka mu lukaaga oyanguwangako mukama wange oyanguwanga genu olukiiko matovu oyanguwangako g'omukwano majanja ojja naye tomulekanga wafula luliina munnya n'oyo wa busungu abadde tokimanya ekyo tokibuuza luliira munnya n'oyo yesiriimu akukombye eggwanga alina okudaaga omugole olw'enkeera nakuba muyiggo namunyoonya n'abula nze kwekulaaza mbambi tayitaawa n'ekawembe nanneesooka bakyala ba kabinyo nakulinda n'otajja ddadi nanyiiga nalowooza mmulangiri ntalo nzireese ne mwerekereza ekigunnabuuka nga tikyennyoonya akala ekikyawo omwami awuliriza nsaba okikwate abakazi obategeere nti ba kabinyo omulabye abongoota ayagala kutta olayanga nduulwa eritukutaase amannya akangalekeete yeetugooyo anti alinze essaawa ziri endagaanye naye nga baalesaasizaawo ez'olukaaga aligenda okkeri n'ebifo biwambe yasula nateete atunda ngoli eri ku mabanda ekala obwavu bunaamusanga wooyo nga yeeyonjeza nnyo mu baloodi abasinga tebamanyi nti w'amasanda omuganda gukulako eri gwe yalaama aligenda okkene n'aba n'okukenga ng'abaali bagibulaawe z'olukaaga wabula luliira munnya n'oyo wa busungu mungu walituyambye emiti emitoffe ntukudde ku nkoko tulye kalooli tubisse ku matuusi byakusaaga obutale bwaggwawo wano mbakyala okugeza ddiba lyankwa sivuma maama kubanga neetegereza kati mu myaka n'owe 14 sibukasaali abawala abagwamu wane buganda emyaka 18 sirimba tata omusanga kufumu kuyomuunda kalisinga omukono gumugevu omwami kudira mu kino kikwati abakazi obategeere nti bakabi nnyo omulabi atengeeta ayagala kutta kola yanga ndulu eri tukutaasi kasisire eno kakati ntegeka ntwaleyo omuseera kubanga yanyamba nnyo nali ndugenze mwandifiiriddwa omuntu wammwe bambi amaaso gookanula eno mubakyala n'ebika n'ebyeezi mulabe bambi kubanga bwe ntunuulira kati sirimu baakukumbye nkakasanga ba mikwano kakati nze nnakuti ddala nnanyweza n'enjola nnazikuba obwo bwe bunywevu kubanga bwe ntunuulira kati sirimu bedwanyumyanga nabo bituuti byolabaawo bannanga abawulidde akuge kaseera akadde emasaga nnyongera ebibyate emmanueri njakudda mangu bibyate senyonga mbalagoosanga bwe butuufu